sakhela abdinga abantu abaningi ubnandisi yasiphandela abdinga utshwala obuningi isitoko siyasizela asidinga umswenko obizayo imali mayikhona nje kugrand iplani ihlangena sidinga okunye.